magaalada Beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabadan oo qoritoor loogu sameynayay kooxaha matalaya qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galaya 10 kooxood, waxa uuna bilaabmi doonaa maalinta Khamiista. Gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada Beledweyne, Ismaaciil Cali Xasan Siidaani, ayaa ka warramaya sida kooxaha isugu aadeen.
Waxaan galabta sameynay isku aadkii tartankii macalimiinta iskuulada. Isku aadkan wuxuu dhacay sidaan: iskuul Hiiraan iyo Rawdatul Iimaan, Mujamac iyo Ibraahim Seydow, ino Fersal iyo Safa, Hormuud iyo Tusma, Xaawataako iyo Bundweyn. Sidaasay iskugu aadeen 10 iskuul aan u talagalnay tartankan inaan u qaban.
Qaar ka mid ah macalimiinta ka qayb galaya tartankan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qabashada tartankan.
Marka hore magacaygu waa Cabdisalaam Maxamed Cismaan, kana socda iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Universal. Ka iskuul ahaan aad ayaan ugu faraxsannahay inaan ka qayb galno tartan kubadda cagta ah ee loo qabanayo iskuulad ku yaalla degmada Beledweyne. Waxaan rajaynaynaa insha allah inaan guul aan ka soo hoy doono, inkastoo kubadda markasta ay tahay cad iyo madow oo nasiib ay tahay, haddana waxaan samayn doonaa insha allah dadaalkeena midka ugu dambeeyo. Waxaan rajaynaynaa insha allah in koobkan uu ku bilaaban doono kuna dhammaan doono qaab qurux badan. Sidaas ayaan rajaynaynaa insha allah, maadaama ciyaartan ay tahay ciyaar loo qabanayo macalimiinta, aysan ahayn ciyaar loo qabanayo dad kaleeto, maadaama macalimiinta ay yihiin indhihii bulshada. Waxaan rajaynaa insha allah inay dhammaan ciyaar qurux badan ay soo bandhigi doonaan idaacadda Beerulona. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa wareysiga ay la yeelanayso qaar ka mid a macalimiinta loo qaban doono koobkan kubadda cagta.
Bismillah, oo dhow ahay goreen. Marka hore magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cabdulle, ku magaca dheer Macalin Kabati, oo ku faraxsanahay in aan markaa qayb ka noqono barnaamijkan isdhexgalka tartanka macalimiinta iskuulada macaahidyada kala duwan ee gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne lagu qabanayo. Waa kaga mahadcelinaynaa gudoonka sare ee bahda isboortiga si ay u dhan yihiin shaqada wacan ee bulshada markaa ay u hayaan. Waana soo dhaweyneynaa mar koowaad iyo labaad insha allah, anigoo markaasi ka socda iskuul Hormuud. Waxaa rajaynaynaa insha allah tartankan bahda macalimiinta loo qabanayo ama iskuulada Beledweyne in markaa kaalinteena ka qaadan doono doorka ugu haboon uguna muhiimsan. Hadduu rabbi qadarina insha allah guul ayaa markaasi wada rajaynaynaa, inkastoo inta badan marka laba ay wada tartanto marka guulaha dadka oo dhan aysan wada helin. Waa soo dhaweyneynaa mar koowaad iyo mar labaad Radio Berlula oo ku maadsantiin idinkana community-ga ama bulshada shaqada wacan ee markaasi u haysaan jiro joog horena usii socda insha allah.
Waa Shukur Aman Cali, aad u mahadsan tahay inaa maanta nagu soo booqatiin qoritoorka macalimiinta ee magaalada Beledweyne. Waxaan ka socdaa iskuul Ibraahim Seydow Primary Secondary School. Dhowr marana tartan oo xaafada waa la soo qabtay, tartan oo state waa la soo qabtay. Tartankii waxaa la joogaa heerkii macalimiinta ee madaxa ku degsan lahayen ay ku nasal lahayeen. Insha allah aad usoo dhaweyna, waana bogaadina gudoomiyaha shaqadu hayeen waxaa la yahay meel kaas kasii laba jibar. Adigana Radio Berlula aad u mahadsantihiin. Ma insha allah qof kasta waxa rajeyna guul oo rajeyna, laakiin guushaas aan rajeyna waxaa wax walba ilaahay siiyo qanacsanaa insha allah.
My name is Mr. Ahmed Osman from Hiiraan Integrated Primary and Secondary School. Actually I'm very proud to see such kinds of sports because it is my first time to see, since I came to Beledweyne, it's my first time to see competition between the teachers, and I can really say that it is a good idea. And the sport manager or the secretary is really doing a good job, and I could have appreciated of that. And inshallah we'll hope for the best, and may the best team win inshallah. That's all about it.
Tartankan ayaa door ka qaadanaya isdhexgalka dhalinyarada iyadoo ay u daawashatay doonaan taageerayaal badan.